kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Timizwi koqi indaba Tuluzo izo Kijimi kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Tangik deri Tangik deri Tangik deri Cloud now, but man calling out, I'm high. Feel like this feeling, nice with someone. Feel like this magic, but need one more. To someone need, I make pele. Get that discount on when you mundang is and is this your ganje. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Kichime kazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho. Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Kijimi kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba Tuluzo izo Kijimi kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi koqi indaba